nazimusic.com.
Mafikeni patari
Mandisa.
Yeah. Huyu ni samukulu Apiniti mwemwe Alakimia imwe Kamurumbe kamutashe Bisaka panga mwandiriwe Kalalumbe shinariwe Kamurumbe kamutashe Bisaka panga
Kutata kula pali fyoze wa bumba Walifibika fyoza la mumba bumba Eto witi lwano kutila kabum Batu na ine ni webo wa mbum Niwe walenga no kutinde himba Pali lelo nde tila kanshane Njimbe njishene filimba
Alapene timwe mwe Alakemia imwe Kamurumbe kamutashe Misaka panga mwandiniwe Karalumbe shinariwe Panga mwandini we Kala lumbe shinari we
Nale itoa chave chave lionse Alalesa emya basulwa lionse Nalese kwa lionse nakuba iche Baleti lativa liyaba mungu lufye Tea pale lolesa na mpala Palile lwala mwandine ndie salula Ndeti la mweleza na totela Palitiose
kine wala mpela Apiniti mwemwe Alakimia imwe Kamurumbe kamutashe Bisaka panga mwandiniwe Karalumbe shinariwe Kamurumbe kamutashe Bisaka panga mwandiniwe Karalumbe shinariwe
Kashi ulupwa lwandi bose na bafyashi walimpangila fyonse no bwikashi muri fyonse finalisa ngobunoshi umweo no mulopa fyonse fyalutu kakwimbile nga wile pone mpundu bantu muri webo nalisa ngobunoshi
mwele sana tokolo alapene timwe mwe alakimia imwe kamurumbe kamutashe bisaka panga mwandini we karalumbe shinari we Panga mwandini we Karalumbe shinari we Mafikeni patari Na 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 Masute Na na wambi Na timbe
NaziMusic.com.